Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya kabiri. Eliya azamurwa mu ijuru. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugali. Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo, abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati, Elisa, ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka ntumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko bajya i Yeriko. Bagezeyo, abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko barajyana bombi. Maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50, baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we, arawuzinga, awukubita amazi, yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo, ayandi ukwayo, bombi bambukira humutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose, ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nyigukurwaho, birakubera bityo, ariko nutambona, siko biri bube. Bakigenda baganira, haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro, birabatandukanye. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati, data data, wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi. Maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura umwitero Eliya ataye, asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara. Yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati, Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo, ayandi ukwayo. Elisa ahera ko arambuka. Maze b'abana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye, baravuga bati, umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Baramubwira bati, abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye 50, none turakwinginze, reka bajye gushaka shobuja, ahari umwuka w'Uwiteka yaba yamuteruye akamujugunya ku musozi muremure cyangwa mu kibaya. Aravuga ati, oya, nimubohereze. Baramuhata kugeza aho bamurembereje, arabemerera ati, nimubohereze. Nuko boherezayo abagabo 50, bamara iminsi 3 bamushaka, baramubura. Baragaruka basanga agitinze Yeriko, arababwira ati, sinababujije kugenda. Elisa ahumanura amazi. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyire mu munyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amisha mu munyu, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Bukeye yavayo ajya i Beteli. Akiri mu nzira azamuka, haza abahungu bavuye mu mudugudu, baramuseka, baramubwira bati, zamuka wa munyaruharawe. Arakebuka, abareba abavuma mu izina ry'Uwiteka. Nuko haza idube ebyiri z'ingore zivuye mu ishyamba, zitemagura abahungu 42 bo muri bo. Arahava ajya i Karumeli, avayo asubira i Samariya.